njalo ke izinto sike sibenzalo kezona izinto madodana imizuzu now at 27 kuphela imizuzu phambi kwentimbi yesibhozo basilo sasinethemba lokuncokola naye usisi solda miss soldat right yes izova ngayo singathi miss kanti ngumissis yanezena ovela pha kwicala kwalabo namhlanje ezokela incakasana nokho necala le if yes ukhona emnxebeni. Hello sisi njani namhlanje?
Hello Msasazi, ndithi nile
nkosi akho nto, urayithi wena? Ndonwabile nkosi akho nam, ndithi miss apanye ndithi miss soldat kanene?
Missis.
Kazi kakhulu kodwa kuhle namhlanje? Kuhle kodwa namhlanje kuwe?
Hayi kuhle man futhi, kuhle kakhulu, kuhle neweather ihlaphe isilandana.
Kazi kakhulu kazi. Kuz kakhulu ke sisom. Yeah, ke sisi namhlanje sike saqoma ngaba yey kanye nesike sixakeke ngamanye amaxesha nangona EYF ke khangeliso kanye mhlambe abantu abasebenzayo kananjalo babe kanti ukuthi hayi bake baxhamle yonke lento leyo sike sileke into esingayaziyo saqoma kunoba before sithi hayi sifuna uyoclaim imali ezithile kuqala kwi-UIF singayazi into ba yintoni kuqala kwa-UIF masale wena yintoni iqale sise-UIF
kosimsasaz mandizibulisele kubaphulaphuli beinkonjane FM. I-UIF yingxowamali apho umqeshi econtributha i-1% yesalari yomntu oqeshiweyo aze aphinde adidakthe 1% apha kwisalari yomntu oqeshiweyo then ke ngoku athumele ku-UIF every month by the 7th 2% kwi-UIF. Then ke ngoku incedisa ntoni? It provides i-short term relief, that is xa umntu ethe waphelelwa ngumsebenzi okanye wagula okanye mhlawumbi aye kwi-maternity okanye aye kwi-adoption. Into ebalulekileyo ke Msasazi, kukho uxanduva lwe-employer, that is bathi ngesilungu i-obligation of the employer. I-employer ine-3 legs of compliance. That any employer eqesha abantu kufuneka irestarishe ikhampani yayo kwa-UIF but nale khampani anikwe UIF reference number. Aze i-employer every month athathe la 2% bese ndithethe ngaye 1% from employee and 1% contribution from the employer abhatale contributions ku-UIF. Awathathu ke ngokuleleko of compliance submission, that is a thumele i-declaration by the 7 office, that is iinkcukacha zomntu abaphangela kuye asaqeshele usisasoldat apha kwasizamele iosk and wamkela le malenga a-update xa imali inyukile. Then ke Msasazi, izinto ezibalulekileyo xa umntu ke ngoku ethe waphelelwa ngumsebenzi u-UI-19 lona bayabathanda ka-employers zithi i-employee zithi zilinde u-UI-19 from the employer. U-UI-19 luxanduva lwaka-employer. I-employee xa iphelelwe ngumsebenzi mayonkqonkqoza e-Department of Labor kuzo zonke ii-offices ezikhoyo general apha enantsikeni e-Eastern Cape ayothi ndiphelelwa ngumsebenzi whether unikiwe u-UI-19 or not. Sithi ke ngokwabantu abazawufowunela i-employer if mhlawumbi akaphikwa ngu-UI-19 sithi njengokuba mqeshi ubuyazi into yoba funeke ube obliged to submit u-UI-19 or ngenyanga u-UI-19 sicela u-UI-19 kazokusasoldat bephangela apha losizamele kiosk. Then Msasazi ke ngoku ndize apha kwi-type of benefits. I-type of benefits ke Msasazi unemployment kaba sibone kakhulu after linantsikale kwenzekele lockdown ye-COVID wabantu barentshwa, ii-contracts azarenewishwa, abanye mhlawumbi badismiswa mhlawumbi bani iliquidatile okanye Msasazi abanye bebeqhela ukuphangela 5 days for i-COVID lockdown bathi umqeshi no andizokwazi ngoku ukubhatalisa for le 5 days ndiza kubhatala for 3 days okanye ndiyakulalisa for a month sibone uba ibhizinesi izawuhamba njani na. Then ke kuyakwazi umntu kulaa nyanga alaliswe ngayo azoclaima ke le nto kuthiwa i-reduced working time ngesingesi. Then size kwi-illness benefit. Illness benefit ke Msasazi, umntu mhlawumbi uxhalisekile empilweni whilst esemsebenzini, ugqirha athi awukwazi usebenza ngakho uyowuphumla uzame urecoverish apha empilweni. Then lo mzuzu ithi employer ndizokwazi ukubhatala kwelo mzuzu kwisikli mhlambe ye 6 months i-employee ke kuzawukwazi into yoba mayezo-aplaya i-UIF so kufuneke ingapheli 6 months engaaplayanga azoshuka UIF then ke msaza sibe nake ngoku i-maternity leave nayo kufuneka uaplaye within 12 months after uyekile emsebenzini and oko umntu ubhatalwa for 121 days and ke ngoku yona i-free iyenzeka yenzekile ke msaza ngali xesha kanye abanye mhlawumbi nge-31st amatshi beqalisa i-maternity leave then ebuyela msasazi after 4 months le maternity leave mhlawumbi apha ngo-October kufanse ukuthi ikhambani zakutrensha njengoba besesimbhatele mhlawumbi le 121 days i-maternity leave ke i-dealing that is i-free
sizawuphinda
sibhatala afane nomntu bengakangaclaim i-maternity leave simbhatale for the whole 364 days if bephangele enough then ke ngosize msasazi kwi-paternity leave apho umntu ongutata ongubhoti uzawukhathi xa emsebenzini 10 days ke msasazi for uba azogada ubaby mama okanye unkosikazi kule period ke kukho umntana omtsha then ke ngoku abe ke uzayithatha le nto yoba makazi ugcine ubhava okanye ancedisane nomama kababa kule period ekwi-paternity then ke msasazi size kwi-adoption excuse me i-adoption ne inqabile kakhulu ke apha kuthi because thina we only sithatha abantwana mhlawumbi sithatha umntana osokolayo simgcine singamlegalize adoption but ke apha ke umntu othe funeke claim i-adoption funeka abe uye une-adoption court order that is legalize emagistrate ayifumane and umntana ngekufuneka abe under 2 years of age uzawukwazi ekubhatale if mhlawumbi esi-adopte umntana sobayi-2 anyone bangayo aplaya i-adoption not both of us sorry umntu oyi-1 oyo aplaya for i-adoption akuthiwa ngumama akuthiwa ngutata anyone can apply then kamsaza size kwi-dependence benefit that is lo mntu ebephangela ne aye asweleke engakhe mi-UIF wakhe funeke ngokukho abantu kukazi-beneficial that is abantu abaxhomekeke kulo mntu uswelekileyo that is the first one in order of priority that is your spouse then number 2 life partner if akanaso i-spouse life partner then number 3 abantwana bakhe akakho asakho i-spouse ayikho i-life partner bantwana then ke ngoku kubekho ke ngoku mhlawumbi akanayo i-spouse akanayo abantwana akanayo i-life partner funeka abe ngalo mzuzu ephangelayo athi uyamnominata noba kumeza noba kummelwana noba ngusister into yoba should I die iimali zam ze-UIF mazibhatalwe usowenso so thina sawufuna ifom phaya emsebenzini wakhe sizawuthumela ifom i-employer ayifilishe into yokuba hayi ubhalisile apha emsebenzini into yokuba uzibani bani and besazamkela ke mhlawumbi noba yiwill in case khange mhlawumbe abhalise phaya because okanye ipolisi mhlawumbi bembhalise so dayazi uba at least ngumntu ebesithi mandla kumazingeni kuyo then ke msasazi zi-grazi i-documents umntu ke ngokufuneka uyo-aplaya for le dependence benefit sizawufuna i-ID yo-applicant that is umntu uzofaka isicelo number 2 i-ID yomntu oswelekileyo i-death certificate i-marriage certificate if ubetshatile then kulaa case like partner bendikhe ndathetha ngayo then sizawufuna ke ngoku i-affidavit from outstanding person in the community like your ward councillor or a chief njalo njalo okanye ne-avidavit ezawusuka kulo mntu wakulo disease mhlawumbi mosebeyazi uba uthixo behlalisana nobani bani yayibona fumane la afidavit okanye mhlawumbi beshera ii-expenses plus neewinzi eziya sibone uba okay lo mntu uyakhwalifya for imali ye-death benefit then ke funa sifune no-2.8 that is i-bank details i-client uzayithatha that is ke ngokulo mntu uaplayayo uzayithatha i-form ayise ebhenkini kwezele nto uba sibhatale imali to the correct person and ibe le form sisho i-bank plus nalo mntu hayi kwezele uba singabhatali imali kumntu ongenguwo then ke sisogqiba ke msasazi i-death benefit ithatha ilula xa uaplaye umntu ongumama because othathileyo mandini umntu oshatileyo ngoza siye siyilindise ke mhlawumbi msasazi uaplaye u-independent that is other than the wife apho mhlawumbi umntu usilana uyaqonda mhlambe omnye akanga chance lokuba yo apply your app mhlambe umuntu usegauteni umntana so siyisinde into ngange 6 months ukwenza into bavele bonke abantu abanelungelo isemva isikhathi la 6 months asike ngosiyikonsideration noba ungathi after 6 months uzoapplyela i-benefit msasazi ngathi ke ndisithathe xa ndenza ndazi noba mhlawumbe ndingaphinde kwesalise khona namsasazi
for into endiyithandayo ngawe andiyazi uphiwe ngolo hlobo ovele nje ubethe yonke into sele sowuklina yonke into benibhala iquestions zam eziyi-6 apha oziphendule zonke ndiyafuna nje mhlawumbi into engapha kwesecond into yoba ngaba lo msebenzi naw emsebenzini ukuxelelwa into yoba ngaba icontract yakhe iphelile engekho awenga loo nto leyo uyakwazi nasi siyoxela iimali zakhe i-UIF umntu onjalo mhlawumbi
akakho awele
ikhontrakti yakhe iphelile yes uxelelwa nje uba ngaba ikhontrakti yakho mnumzana iphelile ngoku apha emsebenzini uyakwazi uyokleyima imali zakhe mhlawumbi lo muntu onjalo siso
uyakwazi
okay
because ezinye zee-reasons zokleyima i-unemployment mhlawumbe yo-contract expired iyasusuka then uyokleyima imali yakhe i-UIF mhlawumbi i-contract i-1 year
Nene Mrs. Soldati enkosi ngexesha lakho uvele wangena wayitya yonke le nto siyabulela ininzi nje besingayazi but now uthethile nje siyivile enkosi uba wasinceda sigcinele wena ndiyathema namhlawumbi namhlanje asigqibela kwincoko zobabini xa khona into sabhenefitisale kwakhona
ilungile msasazi ndiyabulela
nkosi kakhulu